lunaku lwa kusanyuka Frank Sike mundeke neise ono yakute kulufungole sanyu lyange mwena mumulabe nimusanyufu olwa lero naye musanyufu kaindike takako tipu tipu dakone mabega pipipipipipi dobozi ya bugombe wa matwe ise obomu buluma mama nafuka mira wansi nesaba mukama katonda ngobomu mbukoye emusaba omuntu omulungi omutefu nga tatya katonda omuntu omukakamu owe konjebwa kaza mutwala katonda kyomusaba awulira olwalero nangasizeni aboluganda bako ab'emikwano mukubyeko mulungi wuno kamusibe nakaweta okumwawula olwalero ono mukyala mukulu olwalero olunaku lwange yogayoga ani yali amanyi amazima soso lya bwatafa iryengete nayali suso olwalero olunaku lwange yogayoga ani yali amanyi amazima sosolya bwatafa iryengete nayali suso okugumikiriza kwandibanga kulumya naye mu ngeri emu atekuwanguza nange kumpanguza mbakakasa funye omuntu omutufu olw'okulinda abalungi mbadde mbalaba beeyisa naye nga simulabamweyankuba ono yasumuludde siikye yessanyu eryange mundeke neeyise luno lunaku lwange teyagala feka teyagala gende teyagala feka teyagala gende olwalero olunaku lwange yogayoga ani yali amanyi amazima sosolya bwatafa iryengete nayali suso olwalero olunaku lwange yogayoga ani yali amanyi amazima sosolya bwatafa iryengete nayali suso omunwe sosolya bwatafa omulungi nfunye sosolya bwatafa alina empisa teyatendekwa sosolya bwatafa omulungi nfunye sosolya bwatafa alina empisa teyatendekwa olwalero olunaku lwange yogayoga ani yali amanyi amazima sosolya bwatafa iryengete nayali suso olwalero olunaku lwange yogayoga ani yali amanyi amazima sosolya bwatafa iryengete nayali suso omu.